Yeah. nansi athi tuma mina ngiyathumeka uqangeto lo phansi athi tuma mina ngiyathumeka inohlala ngami ngikunika uthando
Now. ishe kanandi nyerere kanandi nyerere
Thank you. Thank you. Thank you.